Oh, eh, oh, eh. Yeah, yeah. Oh, eh, oh, eh, oh. Muri wabe, oh. Abana beka. Muri wambarabe. Abana beka. Hey. This beat is killer. Hotter than tequila. Hey, African diva. Tingisha kiuno kwa ngoma. Nyumirwango kona kundongo Ene wafeva jagara Ulikade babira mchidongo Wadoto wanatingisha Na wazei wanaruka Afrika kuna mchezo We living life with no mawazo Tunajipenda, penda, penda Tunajirusha, rusha, rusha Yeleleo Afrika tunasonga mbele Hatuwezi rudi nyuma Afrika tunasonga mbele Hatuwezi rudi nyuma East Africa, Uganda, Kenya na Tanzania Rwanda, Burundi tunendelea Tufanyi kazi wanatuangalia
Mr. DJ, you make it better. This music is sweeter. Click on it, Facebook over Twitter. Twitter.
Okay. Afrika tunasonga mbele Hatuwezi rudi nyuma Tuma maso
Why not to the center?